madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in maraykanka aysan argagax gelin karin dhibaatooyinka ururada argagixisada kadib markii toogasho ay ka dhacday gobolka California ee ku dhinteen 14 qof. Hay-adda FBI ayaa sheegtay in toogashadii ka dhacday magaalada San Bernardino uu ahaa mid argagixisa, kaasoo ay fuliyeen labaana isqabay oo markii dambe ku dhintay israsayn dhex martay iyaga iyo booliska. Maxamed Colaad Xasan oo studiyaha igu weheliya ayaa warbixintan inoo haya.
Mahadsaned Cabdiraxmaan. madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa wacad ku maray maanta oo Sabti ah in baarayaasha federaaliga ee maraykanka ay soo heli doonaan wixii ku dhaliyay lamaane isqabay inay 14 qof toogasho ku dilaan gobolka California ee dalka maraykanka. Wuxuuna ugu baaqay shacabka maraykanka inay midnimadooda ilaaliyaan kadib marka ay dhacaan weerarada noocana. madaxweyne Obama oo khudbadiisa todobaadlaha u jeedinaya shacabka maraykanka ayaa yiri,
"We are strong and we are resilient and we will not be terrorized."
waxa uu yiri, "Waxaanu nahay dad xoogan oo adkaysi leh, argagixisaduna nama qalqalgelin karto." Tashfeen Malik iyo Sayid Rizwan Faruuq ayaa lagu dilay israsaasayn iyaga iyo booliska dhex martay arbacadii la soo dhaafay kadib markii ay weerar ku qaadeen goob lagu xafladaynayay oo ku taala magaalada San Bernardino ee gobolka California. Malik ayaa la aaminsan yahay inuu bayco iyo taageero u ballan qaaday hogaamiyaha ururka ISIS. hay-adda FBI-da Maraykanka ee dambi baarista ayaa ku tilmaantay weerarkaasi xasuuq ay argagixisadu ka geysatay Maraykanka.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror. And if so, it would underscore a threat we've been focused on for years.
waxaa jira dad aan waa suuragal guuri in labadii qof ee weerarka geystay loo xaqjiriyay si ay ugu kacaan falalkan argagixiso. haddii ay sidaa dhacdo, buu yiri madaxweyne Obama, waxay muujinaysaa jiritaanka halis aan muddo dheer feejignaan uga jirnay oo ah dadka isu dhiiba afkaarta xagjirka ah ee gacanka hadalka wata. dadka Maraykanka ayaa horey ugu dareen carar uga qabay argagixisada iyo kooxaha xagjirka ah, waxaana ay taasi sii labanlixaadisay ama sii labanlixaadsatay markii weeraro lagu qaaday Paris bishii November, kaas oo ay ku dhinteen 130 qof. dowladda Maraykanka ayaa hormuud ka ah dagaal caalami ah oo looga soo horjeedo ururka ISIS ee ka dagaalama Syria iyo Iraq.
waa mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan oo studio igu weeliyay isla markaana soo koobay warbixin ku saabsan kadib markii madaxweynaha dalka Maraykanka uu sheegay in dhibaatada ka dhacday gobolka California ay shacabka Maraykanku la wadaagaan isla markaana ISIS laga adkaan doono.